the left MC. Oh. Yo. Studio A mejama wana bika wewe. Niko studio B, never train to settle for less. Watoto wadogo wananyege wanauziwa sifi ni over the counter. Umizwa kaa nyasi kwa bullfight. Na mikono straight ki 6 o'clock kwa wall clock. By kutupiga intro kwa demigods. Secular ina raise text. Ata smile all the way out of church. Akicheki tuki praise fakes. Izi barabara mastona wako ready kukugonga na beer bottles. Ukijisike immortal. Noma peke hauta geti kiwa na lining ya silver. Kauna doubt. Kenye some of us who speed the more than enough. Kukufanyu ukimbilia rehab. Na doctrine ya rap itakuacha na map kwa cranium. Walk away from trouble kabla whistle signal. Mikono ndefu ziko tayari kukuclap. Scars from my past is on eternal. Bio oila yezi ni read off. Ni situation ya win-win. Prisoner wa Kenya niko good at beef farm and jar. Hata breadcrumbs nita feed on. Priority ni dishi na shimo deep ya cho. So far hawa watoto wa skinny jeans walikuwa revi vita ikianza. Get cremated na line moja kwa stanza. Western education itakuacha na nguvu ya kili. Kisahau concrete jungle physical pia umata. Nostalgic kaa dondo kwa menu ya kondoliza. Data yezi nipatia chill spells. Kila ninja but usi shoot cranium. Idea zake zitakuwa helpful kwa generation itatoka katikati ya thighs next millennium. Na kuja na checkbook kwa guillotine car. Death ndio prize nita have to pay kwa rap. Drum na signal ya motion ni decoy. Future X mutant god. Yendo ile bangi smoking hot si kwa ivuta. Na bado vote yangu siri yangu sitawai peana. God watch over your sons na daughters. Wakibendiz na offering ya word ya prayer. Ma 16 year old kwa early. Nizi na get weak na word ya player. Hautafunzwa kulove, utafunzwa kumake love. Alafu 08 wakasema ninja mechoka na bullets. Well, bado na shoot arrows ka cupid. Kauko license to kill. Some of us tuko ready kuongeza death certificate kwa CV. No need kuplay religious. Unless ni hug God kwa dream tonight. Nibakina impression ya God MC kwa knuckles. Nibatizwe night na crown. Chunga hizi sura ziko tight na frowns. Mademu wa rembo na meno crooked. But I want to have to worry about what they see kwa mirrors. Money reflection ya God. Ile time promoter likata kulipa pesa zangu. Ndio niligundua rap ni ka thong. Unaingia places haziko pleasant. Hakuna gross kwa high table yako bila hama peasant. Pen yangu spitting ya poison. Nikichora bar, hiyo ni death sentence. Sniff moshi, soli ki get cleansed na acid. Studio A mejama wana bika wewe. Niko studio B. Oh.